yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittore kibaruji moɗo e fulfulde commune Omar Hamma Jangan taw nani ko e kibaruji moɗo. Rafi pamral tawangal hakkunde partiji gonɗi e laamu e guɓal partiji ɗi gala laamu do filla ɗati tawaɗi nder dewtere hawjine cuɓaki leydi goɗɗi ɗatol jeetataɓolngol. Hunde noon ko poɗago woni caka mum o nanan do ɗatataɓol jeetataɓolngol biyeteɗo Bassirou Amadou Dion andal do filla dewtere laamu leydi ko wi on. Nanni jaren jobdiji jangoɓe ligotoɓe wona kanƴum woni saɗorma kañuɗo fonnede do hunde ko suuliɓe yeru no secrétaire kawjiɗo filla habaruji syndicat jangguinoɓe ligotoɓe on wi. Nanni nder kibaruji maɗa hande mi kalna on a dima yaadu yesso keɓaɗo nder golle gonɗe no gaɗe to en dan zender nde gallure jaɓɓoytode ɗum woni fijo sappo e jeetati décembre waɗo to en dan zender kañƴudi woni ko kaltirte yewtere meɗen pindino. Kori jam hirtema yerno kaliranno mi on e nder ko e kibaruji meɗen do ɗati keme ɗiɗi e ɗiɗi ɗi dewtere hawjinde cuɓaki leydi nder leydi meɗen Niger ɗin ɗatol jeetataɓol sappo e ɗiɗaɓol capanɗe jeetataɓol e capanɗe jeetataɓol go on kamɓe goni no gadda foɗu foɗu hakkunde partiji ɗi gala e laamu ɗin e wonɓe e laamu ɓen. Rafi pamra ngal du waɗi ko wonɓe do inde partiji ɗi gala e laamu ɓen ley fedde hawjinde ƴewtinaki ɗum woni talki cuɓaki filla kawji ɗi filla cuɓaki ɗin mboyi mburtoy nder mum e dow laawol goto ngol do ni yeru no biyeteɗo Bassirou Amadou Dion andal do filla dewtere hawjinde cuɓaki leydi holli tawaɗo to endan Toulon leydi France o wi hano guɓal partiji ɓe gala laamu ha nanano ɗon kolla jiji kawjiɗo do filla laamorde leydi on fande mabɓe haalude ko woni mana ɗatalɓol jeetataɓol ngol. Habibou Garba noddimo e callal on.
Lawol laamu ngol ɗo na parti ɗi gala e laamu gonno ƴama wiye duuɓi tati ɗum kayi mi famay ɗum woni haala maɓɓe ɗon ko waɗi eɓe ƴama duuɓi tati ɗin enda enen andini laawol ngol feese ngol itta laylaylay e dow talki cuɓakida engol heddo engol gollideedu sabu engol woni e ley laabi sariya leydi Niger eɓe miila du konna fa handen laawol laamu ngol tokkayi laabi sariya leydi ndi enda to se non noon emi godi laawol ɓe jaha ɓe darowo fa yeeso suudu sariya mawnu mo ɓum ɓatakeji laamoɗo leydi Niger ɓe jaran haala ka ton enen haala ka ka daari saabu ɓen ɗon waɗi sembe ndaaroyal ngol gongowol noon ndaaro du konna sal himɓe famtine ko no ngol wiiri yal ngol tokki ɓatakeji laamoɗo leydi ndi enda.
Noni jangguinoɓe ɓe ñamay fa yottade hantode lewru novembre kamɓe ɓe région ji ɗi to nder leydi meɗen Niger kamɓe du hantode décembre lewru mum noni ɓe koɓɓama e yaade maɓɓitoyde ɗum woni nokkuje to ɓe jahata ɓe koƴa e jobdiji maɓɓe nder bankiji ɗum doni ngol laawol dumbi e ministre kawjiɗo filla arzuku leydi kam hoƴi ɗum e dow majjum duni Halidou mane mbiya mum kayla Halidou secrétaire général mo syndicat jangguinoɓe ligotoɓe e golloɓe nder ministére hawjinde jandeji pamari o wi o wakkati o famɗani nimɓe sanne. Alassane Kouzi Mamadou yewtidi e
makkowakkati
mo ministére hawjinde arsuku leydi hokki wakkati o enna no raɓɓinɗini himɓe sanne fey so wi a ñameyɗo jomum en no wawi wadde ɗum neɗɗo miɗo woɓɓede sey ƴuwa fa nokku goɗɗo gara ñameyɗo heɓa tokkito talki muɗum daaro talki jobdi mum no worduno daaro noto ko fondito talki ɗi enda ceeɗe mum naata e banque yahde to ministére nde e hoore muɗum hoya ndenene kay ɗum ɗo saɗorma ɗum wawi waddede nder reedi leydi ton kay filla banque o hono joni dirku banque fo wala ton golloɓe ton ennan ɓe sey tila e mabɓe gara fa agadés ɓe moƴƴina talki ɗi enda faɓe keeɓe joddiñi mabɓe wakkati fou to ɗum ɗo a yii ene wawi faddade har filla ko darto jangguinol kay jaati no wajiɓe tawi hokkano lebbi ɗiɗi yaade lebbi tati noon tan watta ko himɓe fo heeɓa gadd talki mumen no hanniri eno woɗiri
pour permettre à ce que tout le monde puisse être au niveau des banques.
Noni to syndicat jangguinoɓe ligotoɓe biteɗo ISECOB o wi jarol jobdiji jangguinoɓe ley banqueji mane nder potsuji wona kañƴum woni saɗorma on. Yerino Abbasa Djibo secrétaire général kawjiɗo filla habaruji nder fedde nde wiri o wi ko hunde ko ɓuri suludeɓe kam woni jangguinoɓe ligotoɓe ɓen joɓe nde hanti. Nani ko wi Raylat Soumana dow maccu.
on a eu
min kaldi e horebe sarusi Niger Post min kaldi du he ardibe minister kawrul jawdi leydi fa tawado do inde minister o wi'i min ko kan en kiriyake ponditi dereji jobdi amin fu der sarusi o ko watta de cede amin nati fu sarisi o to tawa fu wawan yobi jangobe ligotobe fu to dum watta balde tati fu tawam be jobi dama horobe sarusi o du wi'i ko biroji mu en buran hemre de redu leydi jobol positi goldu lebbi jeegon watta gadam jomun no wawi jodi nawi cede mun jare togom jobe deni Allah wadi Niger Post wawi yobude min bi antu ba goto amin suttu
contract de rester au Niger Post
nani sarusi donyobe leydi meden Niger burtini derol e hadude gineji koje nokugom yare der redu leydi de to lumobe nanobe are der leydi kambe wadobe golla transit be mi gol derol burtinangol gol hegaake fu be kolli du faware joni be bi cagalnde are den donyano no wawi yarede nokku fu der leydi kambe ni waddi to lumobe hojobe are no nan e wadobe golla transit be bi maunde warore de wadde nyaloma de futo sogno le gallure den yeruno Abdul Karim Omar Sambo secrétaire général didabo de kido do syndicat wadobe golle transit on wi Tarnan Fuday Ahmed
le ministère de finance
ministère kawjido kawrol jawdi leydi wurtini derol mum gon wi'i ko are de douane mu en gada bawa adede jare nokku gon kaden de redu leydi Niger dundu wadi ko minen wadobe transit gidi hollude himbe leydi fu ko ministère o hidi wada dum hana gonga ganto are nannirte fu de redu leydi de nannama gomnati on no hokkete hakkem ko ministère wi dundu famtinaki seni de ibe gidi be kela koyde bibbe lumotobe non dundu wadi ko minen gadobe transit e lumotobe fu bi'i lube e bitigaji pirte nyaloma goto dundu gam fodude noppi hawjibe ministere o
en guise d'avertissement
nanen bi en der gollal mojjentino gallure nyame nde laabi kewdi ngadama kambe mandeji e nyebdeji ko fudda illudu bujinaaji didi e sappo e didi warde handen le gallure nyame en der majjun no wodi lawol indi tirangol nyame nyaala gol jutir kamun wonana kiloji jena e feccere e faware dunjaajir kamun woni metreji jeddi juurol le commune nayabo warde do endal le gallure nyame duubi jeegom ni joni ko lawol gol mabbita tokkirobe maggol du no don boy toro e boniki lawongol fa wadi joni wodi du lei wakati ndungu no wodi beeli dartode ne maggol rayrat sumana famini ni be alinyali sumana abatu
himbe der gallure nyemey welta ken ko dubinaade de sappo e didi gam batte be kebi lawol yowol gorgal yaale tugal indi tirangol nyemey nyaala wakati mo kalto e ndangol lawol no kuje mum kewde fu leedi wari o fi dum fa jonkay johol do maggol no tiidi sanne nani ko himbe wombe no yaado lawol e ndang halido fi
dungu lawol gol seni gayde e diyam no wodi to neddo wawa ba feru dirigol e gotaji denne ko hani woni meri durwa aditogol de neddo ƴeewigol nogol wadira non wi'an dum wattai jon en andal e nyenyal gadul labi der gadul maggol
horebe gallur nyemebe endan be biye be andani sanne lawol gol endan gol woda fey seeda jonno e be godi anniya be mojjina dum fa woda Abdullahi Ali Mumuni gollatana sarusi gallure nyemey
cede gadol beddol nyame nyaala hana meri nyame hokki dum banki leede duniyaru kan hokki cede den ko gol wada amma wakkati fu himbe no jamude min no wadi ko min accigol wadirani no gol tawira handen ni mine he ko amin dum welami dum du wadi ko min anni aditidde golle gadol maggol ko watta torato ko be gol buutiri
sen Allah wadi lawol nyame nyaala gol hebaama mojjintinaama dum wallan sanne himbe tawabe der bangeje de gam batte yaadu wuro mabbe titta feesiya
nani seni hisama filla hijjore hikka ko dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum no wodi kulle kewde njancinide le mun no wodi kulle du kewde ko wadira no handiri yeru no horejo hawrinde agence jinde wiri alaji ummi alaji mu'mini amadu odoni holi ko himbe bayle jikkuji mu en no tawade e golle der fedde hawjinde sigilaji jaaki hijjore e umrande gongu mamman dantani yawtini amako nani ko famini do maccu
deni hijju hikka gu no wadira yewtinama no wodi ko yette ko jance der gadol maggu ko yette ni woni hijjotobe bindabe ben fu jehi kijjo wake garti ko jance der mun du woni ko ardibe fedde hawjini filla hijju tittinkinaki fa jaccere mabbe wi amina gam wakkati munda mosala sador maji kebaadi di no bawe hebede amma be chanai fa be deki gacce den do azan suji tawi du mine azan suji din golle amin ni min gadi kan woni halande ardibe ko hobe ko min gidi yaade yesu ni woni bayla hebu der sigila hijju leydi Niger
vraiment un changement profond
Nonni hande on woni ko ɗo nder ñamay fedde heyde ko yumoɓe ƴoyɓe nder leyɗe feereje Singa, mana majjundu woni ɓe garta gotel ɓe yumoɓe leyɗe Afrika heɓa ɓe keɓa walloɓe leyɗe e faware joni ɓe yaadu yeso heɓe nder majjum far pelle ɗe leyɗe Yasine. Adamu Yakuba inditiraɗo ɗo nda Black Miller tawaɗo nder fedde heyre nde, nani ko famini Diallo Mariama Kenda do hawrinde maɓɓe heyre.
Miɗen tawa nder pelle feere feereje, amma min gi'i kono hani min cinga fedde de. Ɗon Bene min kawri min keɓi dabare on, min gaɗan ɓiɓɓe leydi Niger sappo yehuɓe ton Bene to fijo wattude enɗan caka leyɗe Afrique. Min mbi'i du kono hani bandiraɓe amin ɓiɓɓe leyɗe Afrique gondu kalani ngam natude fedde amin nde. Lebbi nayi min ciriyori hawrina den e ɗereji cingol mayre. Min mbi'i du tawte no waɗo ko suudu fedde amin nde Singe ɗo ñamay. Komin giɗini woni pelle OIF seede yawo e leyɗe amin fuu andana jonde amin e komin gatta
fuu.
Genandan doni ɗum woni leyɗe garɗe fottude to nde hawrinde woni Burkina Faso, Togo, leydi Bene, Nigeria, Niger e leydi Tunisie, kamɓe gari noti e hawrinde nde. E nder lebbi tati garoji du ɗum woni ano filla dimma warɓe notade ɓe no waɗoyte.
Ciro Zeren yaade dolbe
mayna sorwa warde birnin gawre
ketine studio kalangu do radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Noni yewtere meɗen pindino hannde e jatanana to endan Zender nder gallure nde ni golle ñibdiji ɗin e ken gam Allah e hewtade ne ɓirka ano fuɗɗugol golle nden koɓe ganno golloɓe ɓen jemma ila ñalawma iɓe ken e golle saabe ɓe keɓa yottade ɗo endan ñibdiji ɗin fadde waroɓe to fijo sappo e jeetati lewru Desembre ngol garta jaɓɓe. Yeru doni no Mansour Haji Dado wiri ɗum woni hoorejo fedde hawjinde filla sigilaji ndin, o wi fuu no gasinte fato wakkati on no wara. Nani ko wi Moustapha Mama Sani Zender.
Ɗo Zender, golleji no kenno gaɗe nokkuji fuu e dow filla ko darto sigila julɗe sappo e jeetati lewru Desembre ko warta ɗum endan ko watte ton hikka ko wiya Zender Sabua. Keddi pelle gattaɗe fa sigilo batu enna kandu kona no hoore muɗum no golla yerno hoorejo fedde hawjinde sigila mawɗo mo batu oɗo mbiyeteɗo Mansour Haj Dado o haaliri.
Hannden ni siri golle fijo Zender Sabua woɗɗini. Misali miɗen tawda golle moƴƴunon nokkuje kewɗe nder huɓere den. Jaɓɓaki e wernude waroɓe to 18 décembre on. Dow filla bernol himɓe pelle gaɗan pelle laso emin cingi. Ardiɓe hawju golle ministére uji leydi kan en ardiɗe. Fedde fuu he ardiɗum e golle mum.
Différents ministères concernés.
Golleji goɗɗi wajibi kinaɗi acca gam batte heɓa golleji goɗɗi keɓe gaɗe timmine latiɗi ka en ɓuuri sembe. Ka non woni himɓe wuro ɗonno watti sikka sanne yalla golleɗi keɓan timma fadde batu o warde.
Nous avons des axes prioritaires.
No wodi golle mawɗe ɗe min ciri waɗude. Misali moƴƴinol fondita jipporde lanaji piroji de Zender. Min aditto beddol lanaji ɗin. Min ɓeydan du jutirka maggol gol waɗa kiloji ɗiɗi e metreji hemre. Min ɓeydan du ɗeppi ɗe ka maggol ko watta lanaji piroji mawɗi bawa jippi dow maggol. Hanono ardiɗo leydi wi'irno ɗum lanaji piroji leyɗe Yasin no bawon ummade e jippade ɗo Zender. Ko hitande heere nden fuɗɗa fuu tawan hawju makko wattama nder junngo asekna. Denne ɗo Zender hijjotoɓe bawan ummade ja hijjum en garta.
Golleji ɗin no kenina gaɗe jamma ila ñalawma gam yotto hono yimɓe yirmi enda yirno hoorejo batu Zender Sabua o haaliri.
Golle ɗen ni boɗɗini ko ɗuuɗi hoddaki de Allah jaɓidu to 18 décembre on waɗa fuu tawan ɗe fuu ɗe timminama.
Hitande hikka batu sappo e jeetati lewru Décembre ko 2017 on endan no woodi bayle e kulle kese natɗe muɗum ko wowa Kano. Nder majju no tawa pindinol himɓe e dow fii no nawtorto kulle gonɗe laddeji e jaaye laatiɗe kawtaɗe. Mansour Haj Dado.
Sembe haala ko haale himɓe kollite fuu woni no waɗe to diyan sa ɗonnam heɓo ɗo nder huɓere Zender. Ɗum ndu waɗi ko min mbi'i golle ɗen to kaaɗu ɗo nder huɓere Zender tan ɗe jaade du faader laddeji région on du. Ga neɗɗo fuu andi Zender dungu to ɓete faa beeli ɗin fuu kewa, amma beeli ɗin ɓeɓan faa joora wala ko diyan ɗan waɗirte.
Ɗo wan to kibaruji meɗe fulfilde tili say jango nde Allah hewtini en yamde joyi e mintaji sappo e joyi.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanɗe e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom